moja nikawauliza nini mbaya wakatoa pingu kwa haraka kule station nilifika tena na majeraha
ngoja 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 wewe na malizia ngoja naomba ngoja wewe utaniharibia ustare ngoja 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 wewe na malizia
shida gani mimi nao nikipata mali ni wa wenyewe kama ni maombi nitaomba Mola nipe wangu jamani mapenzi imenitesa ama ni sababu sina pesa mpaka marafiki wananicheka
ya kuwa sijatosha ngoja 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 wewe na malizia ngoja naomba ngoja Be out stare ngoja 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 wewe na malizia ngoja naomba ngoja wewe sina be out stare
uliza vipi nitapata mrembo nipande ndege niende ngambo nipate yule yako malando aliyefanana na
Music, you hear this? You hear? You feel it?